Sohlukana kodwa lento yenzeki. Obathu baby ungidlisile kanti abazi ukuthi mina ngisemathandweni.
Wowindizamshini baby.
Angizokuthengela
sithandwa
sami.
Angizokuthengela
ibhanoyi.
My love.
Mangiziphimbo lwakho sithandwa ngkathali ngohlala ngingowakho.
Wowindizamshini darling.
Angizokuthengela
mina.
Angizokuthengela
ibhanoyi.
My love.
When I'm walking,